Ɗo Stijo Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen fulfulde aljumaare ɗiɗi lewru décembre, en mbiyan jeena yamde soki ɗo maison de la presse Bamako, jottinono ɗo kabaruji ɗo yumaro wayga. Bamde yooro fa jottuɗa diire, ɓe mbi noon ndiyam ɗam wonde natirno ñalawma nde ɗum wondi e torrude sanne yimɓe no gomɓe le bourguji gonɗi toon ɗi fa yettoyo gomɓe ɗo maaroji ɗi remete. En jara nokku noddirteɗo keela iɗum ley laamu Kanga Ba wattu jono yimɓe lo wonɓe toon ɓe kolliti tiɗallaji mawɗi ko jogui ko nayiri bangal machine ngaji kañi engrais ngaji fa yetto ndiyam koɓe kañi remirde. Si uruɗen gardan Sadio Laɗo iɗum le région Kayi sukaɓe rewɓe hewɓe kañum gonde yoppu toon jande l'école so gandoyo damaji gonɗe toon ɗe wattu joni o kamɓe jangguino wonɓe toon ɓe mbi oɗo kabaru yo gonga jaati ɗum sumnini sanne ɗiwonno sebbe kabaruji ɗi min jogguini oɗo beetande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Oumar Waygalo jooɗi ɗo micro ji ɗiɗo kanko noddirteɗo Mamadi Keita won to ɓoggui jamɗe to no ndiyam ɗam wondi e natirno wattu joni ɗon torri sanne hono wonɓe dow lefol mayorane o ngo noɓe kullitir wiide ɓe mbi guese kewɗe kañi en muti toon kañi fa yettoyo bourguji ɗi ko nandi e muɗum fi ɗum wondi torrude les région mofti fa yettoyo les région Tumbuto noon jamare wonde toon nde hollitir wiide ɓe gaɗi noddago fewde e laamu o fa keɓen famtare keɗɗen Fatoumata Mayga e Ali Cissé.
Piyu waru laamu motti ngabbugol ndiyan ɗan waɗi bonande mawɗo leggalle kewɗe e wi neyeɓe ngenindi ɗo ndiyan ɗan yetti joni ɗo weeri yottade ɗon illa ley hitande 1970.
Yuwaru ana hasindindi e mballa do ɗati ɗi fuu iwre to kanankoɓe yalla yimɓe ana heɓa yaltude oɗo
tiɗɗal.
Galleji amen nokkutu dabaji amen ñamata fa yetto guese maaro ko heewi e muɗum fuu ndiyan ɗan bonni.
Dire ley laamu Tumbuto ngabbugol ndiyan ɗan laati tiɗɗalla mawɗo dabari fuu gaɗanaɗo ndiyan ɗam haɗay ɗam nadde ley ngeni ndi cuuɗi kewɗi kañi hectare ŋaji kewɗi maaro kañi gabu ana ley ndiyan ɗam ana ɓuri jonte kewɗi han ɗum woni ko nimsey mum woni e jama o.
Ndiyan ɗa ana heddi samminde galleji amen fa yetto danɗe amen yimɓe heɓay wadde fay hunde so wona rende yonkiji mumen ɓe joppi fuu caggal maɓɓe. Mbiɗen gondi fewde tiɗɗalaji nawɗi ɗe ñalawma hannde o nokkule fuu ɗemi jogi to remete fa yetto jardin woy amen ndiyam bunni ɗum min kam jikkanay feewi kettal lobbal hitane hikka.
E wakkati mo gonɗenno o jama o holliti wiide mballa fuu ɓe keɓay tafon ɗe ɓe darda laamu o mballa no tiɗalla ka heɓente jogalla.
Ɗiɗo kabaruji fo ɗo mba heɓidir dow bme amen ande to dow page Facebook kañe compte Twitter Sidio Tamani. En gardan nokku noddirteɗo Sadio Law iɗum le région Kayi o hollitanwel sukaɓe rewɓe hewɓe kañum gonde yoppu toon école so gandoyo damaji gonɗe toon ɗe sukaɓeɓe hollitanwede wakkati saraɓe mabɓe kañum jamirta ɓe joppa l'école ɓe mbi wakkatiji du kamɓe jaata soɓe darta e toon ko woni e giɗɗu mabɓe. Honno jangguinoɓe wonɓe toon ɓe kollitiɗo oɗo kabaru yo gonga noon jaati ñalawma hannde no ɓe mbidu iɗum sulmini sanne fa keɓen famtare fande keɗɗen Fatoumata Mayga e Ali Cissé.
Ɓoggol poɗanmi ga miɗo wonno école classe jeego mo gaɗannomi ka abban wi mi joppa école mi wara gollude ga en
ɗo seeda fo kanko Fune Makalu mbaro duuɓi sappo e ɗiɗi oɗo suka debbo yoppi jande muɗum yehi golloyde damaji ɓeydade makko honoroɓe makko fa heewi fuu golloɗatol nangi ɗo koropoto ngeni gonɗo kiloji noga e fade maɗa yettade Sadio La ko heewi sukaɓe rewɓe fuu golle damaji ɗi fewti e muɗum.
Min asa nga min kawrina jarenndi mi naɓa ley sanciengaji ɗi saate kanñan ɗiwa hen miɗo wonno école classe jetto ɓo gaɗannomi mi wari ga fa mi walla innam miɗo heɓa seeɗa seeɗa.
Hooreɓe kumaniɓe jande le nokku o kañum en ka yoppugol jande sukaɓe rewɓe ka ana woyi yonki mumen eɓe gaɗa noddago fewde saraɓe sukaɓe jangoɓe Ibrahima Agga Yusuf kañum woni hoorejo suudu janguirdu second cycle goto Sadio La to.
Mi fenanta on les cie Sadio La soni sukaɓe jangoɓe sappo gadda ga en a tawan ɗiɗon tan garata jangude heddiɓe fuu jahan damaji sa yi saraɓe ana jaɓa sukaɓe mum en jaaha damaji haybu woni ko wala hen sowona ɗum ɗum hana
tawede pratique woni golle ko ɓe gondi wadde ko fuu ɓeɗo sukaɓe rewɓe kañum en ka holliti wiide wonko heɓata e golle ko ɓe gondi wadde le damaji ɗi to ko ɗum woni ko Moussa Malesi soko heɓani Studio Tamani iwde Sadio La.
So iwri Sadio La en gardan nokku noddirteɗo keela iɗum ley laamu Kanga Ba wona fina tawa tan wondi ha letto ñalawma hande ɓe mbi oɗo nokkudo yimɓele remoɓe sanne eɓe ndema toon gawri fa yettoyo maaro ka ɓe mbi hitani hikka nde ɓe keeɓi toon tiɗallaji mawɗi ko nayiri bangal machine ngaji fa yettoyo engrais ngaji kañi ndiyam le oɗo nokku fa keɓen famtare fande keɗɗen Ali Cissé Fatoumata Mayga.
Remo Kela, Gala Gikande Lobo, do Demal Hika, Alla etit Allajidi.
I senemike atebolike.
One no cool yoga to me what a law want to gasatadu. Eda redund wanted Allah good in Jihi, Bangal Diam, Machine Ajidi, Heba Hassan, Hitan Hika, Ingara Wakatidu, Goto Majifu, Una Jagum, Luotodu, Chemipundi, Hitan Hikane, Rowande, Atawa Walakum, Kipife, Sabia Angara or Hejai, Dune Titala Mold.
No, Olenani Pulembare.
One no could to hack. Kile mabbe joodi sabu hewbe e suka be jokol be genindi ana gonno e damaaje de
nina an gelabe
faiso titalaji ana wodi minen ka min biya alhamdulillah sabu dena go amenka ana hunchana hore gonga wonti talaji gondi don ga dena go o woni ko hono mu wala hika suka be jokol be gombe non be hebayi yaade le dido nukule damaaji be keddike do faaba de min golle gese
dongo
miccintinde beydaade do remde maro yimbe kela anandema bananku mbambari ku kany e nyebbe dum woni ko amsetu toure hebini studio tamani yude kela
wattu jone en jaranto tumbu tor kalen kabaru dewter herinde be jaltinto dum woni balfi tobe dewtu bindobe livre ngaji be jaltino no kabaru kayi fiji wuri le ngalure tumbutunde dum hollama kenyen de do dewter helloji temedere chapan e jago me tati woni e mudun yimbe didon du kanyi en balli finde dum woni kanko no dirtede sane sirif alpha kanyi fayettu abdel kader mama kan balli finde do dewter no kabaru ngalure tumbutunde wuri kedde mo kanko no dirtede sane sirif alpha o goto e balli fibe ko sifi do hen.
Le Mali a besoin aujourd'hui.
Leydi Malindi ana hasindi ne nyaloma hande o e wajoji jottino hakkile malinkobe. Dido wajoji ne wawa yaade fe tiagal fina tawa am. Dum yalla yimbe ana heddo micitaade. Sabi kulle fina tawa fahi fu wontum. Sudo winda kade talki. Farati ana hem le nyalat ngarode dum majja. Tu ana jogi darne mawne le fina tawa Tombuktu do. Nukule to touristi em yewata le lamu Tombuktu darne mudum ana moni fayeto. Nukule to waliabe leli bedare chudi. E kol ngaji to alquran o janginte min ka noddan goto ko ngada mi fewre malin ko be fu tiagal titala mawdo mo mi betti jon oni woni be keddo nangondirde le fina tawa mabbe sabi dum darna mudum ana mommi sanne yalla sukabe jokol be hom fu ana andato
pour que les jeunes renouent avec leurs racines.
Njara watu jono noku no dirteta bafula bebe mbihi nukule tati ngwande li lamu bafula bebe wakanyi kebiton chuti ya kolu noku no dirteta sita fula idumle kumin mahina kanya fayoto noku no dirteta tintiba kanya suraya idumle lamu bafula bebe noku no dirteta gundiko idumle lamu noku no dirteta jukeli. Uyamu du kalasiji tati kanya darna li nukule noku fukalasi tati darna emuru nubekuli tiwi de fayoto ya nyaga idu darna amali ya do nukule fab yoto yalonu suka wambe tombe kani hibirino jangir lekola. Wattu jone en kala hono kabaru jangobe jande wonde kasen do jande do wureto hebude mudun golle e yafa fe hono jangobe ko noddita anthropologie fa yotto philosophie kany sociologie sa tiligi fa keba golle be koliti dum wona ko yafe ko hewe be do sukabe jangobe dido jande je fusina nayiro nokkule godde kasen anton fa kebe famtar kebe Ousmane Niali Boule Fatoumata Maiga
sego e yoro so sukabe hewbe koliti wide kebe tidala mon e wibe jande jibe ngade di be tampinin koy mabbe tan
j'indite
Deite jogi mi e secretaria kami ronki hemde golle mi juris non mi ngadi duubi kew konkuru ronki wadede wajibi mi darta e golle goddo mi ronki hemde golle e diplome am geographie mi won diplome do golle gollininde horemun do jande mo jangimi o economie jangumi le université ka fa hande mi ronki hemde golle
avec ce que j'ai appris
a jande ji ngatede le malifu ana jogi tidalla e bogol golle e wi morike dambele andindo kabaru jande kano hakkilo makko ana mo jande malinde nayre no adnardu yarata handen
depuis 1960
ille le hitane 1962 faado gonden nado heyoji universite ngaydi beelitaaki ne wakkati weeliti fu ana hani ko dum weelito golleji kesi kani mo inede le janginirdi mawdidi dum latto sababu sukaabe tildobe e jande baawa hemde golle do jande mo be jangi o fa leydi ni yaha yeso
developer ses entrées
Fatoumata Koulibaly jangino faculté d'histoire et géographie kanyundu woni hakkilo mudun ultimate makoko le classeuji université ngaji di jangobe kebinta le majji e wi makko horebe ana kan fiide dabereji yalla sukaabe ana ngada jande ndokkore dum en golle
aujourd'hui la
Handen ana buri duubi kewdi ko university ngaydi ana kewi yimbe. Ana hani e wakati ko minen sukaabe jangobe kanye horebe amen. Sabu golle ana jogi nafa. Sa yi sukaabe ana jangine faabe nafa ko e mabbe. Janginirdi di dum gon darnde.
Produit des intellectuels.
Farde kabaru mo wayitaade university ngaji gondi e wi laamu Mali ana gonde beedade hebbinede jangobe e di jandeji.
Wattu jone kala kala kabaru fiugol ballon tiagal ko Senegal hebi jabbi yaade 8e de finale wattu jone Maroc dubbe bi jabbi yaade 8e de finale tiagal ko be kawno Canada be ngatti ben baddi didi ben kebi baddel gotel dum woni Maroc il hitane 1986 be mbayri yottaade odo nokku no holi tirawiri kikida hande wakkati 15 yamde solando jabbi Ghana waran hawrita Uruguay wakkati 15 jena yamde Brazil waran hawrita e leydi Cameroon di sekrab do katten bete hande do kabaruji meden didi do kabaru fo do ma hettina didi do bema am ande to songa di www.studio.org no noddi numero am via mo 37321. Yotre meden de waran yo waddo sukabe wattu jone kala hono kabar sukabe joppobe l'école so gartere le ciud école dibe kolliti dum woni ko UNICEF wonde wadde darne mudo ko be noddiri sappo be gonde wadde don le laamuji kewde le laamu kuli ko rokanya fa yotto le laamu kulo kani sukabe on jaltube l'école be kanyabe keba jangudu l'école fo be gartira do keba no jangira l'école le dedo nokkule no be kollitiri wiide be gonde hokkindir ton e Union Européenne juude kanye sandu wondu kasendu noddirta pe kambe gonde waddi do imadara je fa ke ben famtar ke ben fatumata mayga kanye Ali Sisi
Lewi fedde UNICEF ko buri sokabe ujunere chapan jeegon e jiddi be sokabe rewbe chapan jiddi e jeegon woni hakkune mu em woni ngattaabe le odo golle Don Tian Jara yo conseiller cap non son bugul cercle kolokani wonko haltanta min do him
c'est une forme
dun jande non ballobe sokabe be kebay yaade ekol jangoyde jiltobe le boli be daade do dun sokabe njaab ekol njoppobe jande kamari rafi bawde ben dum den darono dun en do hejoji ngatte di duubi tati saata tid ko min jogi dum woni johongol ko yata kilometre chapande ne e joy na chapande joy
do no sombo
yimbelbe duudum fuddata jeddi yaade sappo e didi woni ngadnaabe odo golle le wimabe faana mudum woni walude be yalla kambe du ebe keba ko woni hakki mabbe bangal jande
le transfer
miden balla yimbe be ngala bawde hokkude suka mun en kaake janginirde kanye ekol ngaji keba kaake gollirdi kanye en diyam jande se a an jogi darnde andinde janginobe no janginirte kanye golleji goddi kasi
plein d'autres activités
wana o golle tan woni kibudo lawol tum won golleji goddi dibi gondi wadde tum le projet pais dido golleji ana windiro dati honono kanko Amadou Samake dunke andando kabaru bilido e jande le fait de UNICEF ne o haltantami
le transfert
miden balla yimbe be ngala bawde hokkude suka mun en kaake janginirde kanye ekol ngaji keba kaake gollirdi kanye en diyam jande se a an jogi darnde andinde jang
plein d'autres activités.
Le fait de Janginobe Fabetin. Fait de CA, le projet O, Waran Lata de Sababu, Hunchan de Hore, et Fabade, Janginobe, Njobe Titala, et no Hono Landinirta, Jande Jimuem, Kobengarta Watande, Sukab Beko. Abdoulaye Traoule, Woni Horejo, École, Tenezana.
Les enseignants ont été formés.
Jangino be fu jangina ma fa wodi e be gollira dun le classeji di misali joni so tawi jangino won tidalla no mo inira leson mun mo halnam mi dun farde fedde ci a joinede jangino goto ngadanno do maths won tidalla ko min kalna dun min lanini jande goto min kolli mo ne leson mo inirte handen o wala tidalla fu mo landata ko fe goto balla om andi fu no watte
gestion de la leçon elle n'a aucun problème
le ngalure kolokani onon projet UNICEF ana jogi nafa mawdo nga kutteje dum ana hem non holitiri wiide horejo CGS le nokku on adadu yimbele jangobe le soude école kolokani a ana buri adadu plasiji gondi tondi
ayen nafasro demen
min kebino amballa ka amballa ka sabi miniti dalla goddo kasi tiankobe hewbe ana kawritanno do école o do dum hollitata janginirdi njoppama suka be temere jeegom jangobe ngoni gaen e dum sabi miniti dalla do andal sukaabe min dardino gouvernement o balla no min kebirta sesiji fa sukaabe njodo do hen
mecintinde o do projet UNICEF fana mudum woni darnude ko yimbe be yopata jande ila yonai kanyedu uitude faratiku woni e bamde sukabe so watta dum le hakkune gobe jogi be kaborde